Najua wajui, ah, ila watajua wajui. I belong to you my love, and you belong to me my love. Hawajui kama nimejipata na vile kwako sijiwezi. Nimekamatika, wanatushanga vile nyota zinanga. Minawe hawaishi viranga, vile tunapendana. Minawe hamjasema bado,
bado mjasema,
hamjasema
na mtasema,
na mtasema
mpaka mseme.
Navyompenda mwezenu sioni sisiki,
bado mjasema,
hamjasema
na mtasema,
na mtasema
yani
mpaka mseme. Vijidudu isione wengine hawanihusu, kwani wewe baby umefuzu. Mi amor, mi amor, tell me everything and I give you more. Te amo, te amo, moyoni mwangu uko peke yako. Kila napokwenda nitakwenda na wewe.